mofo maluse kampulira kalolo komugori abana bomojo bafumbira olwalere waffe pulira ekisulo ekinsala sala ngaakambe n'amaaso gagogawonye jenseke olujja lwa sebunda babasimbye ejjiriri bandi bange waffe waliyeyo abagenyi muyitaabe emitala ebweyaneebuli bajje babeerewo nga tokaba engule abaana ba muneno tebalidde mpanga bakyosizaawo ne balya seddume oli wa mukezanye azaalwa mu nju entegeke n'ejiwasamu weebale nnyo okufuba olujja lwa sebo luno olutuza abantu n'olwaleero lulo lwabazizza ebimuli mukone ku kalulu mwe batuddeeyo labye ekifaananyi ekinaalemata okujja baddasitunga n'alowooza kutte mu bintu olowooza wali abatozenze kitane mulera najja kukwata entebe alabe ku baana bamu n'abasomi abantu okubanga bebbo babeera ba muno be balina empisa
abaana ba mungi muno
batya katonda abawasa embaga abafumbirwa empeta abalina empisa
bonnange
batya katonda abalina empisa
oluggi
lw'emmanjo bonno si mwe baayita bayita miryango z'empisa ezibali balezi n'abawala bonna bo tebaawuka abaana ba muno banjawulo ddala namirembo olweza konika yayaana ndowooza baba nazisa ebyo simanyi mwagenda kunnako bamwasaba ttunda abaana ba muno nga mulina nnyo emikisa mwazaalwa n'empisa nkugambye kaabi muto gabuuza era ddamba byebekeweta olujja lw'enjogerako lunnono lwa nsonga ennono z'obuwanga bazikwata ekitalo basaana obugalo mbasuulire ng'obumuli muyite n'omuyimbi ayimba omuvuma mujje mubeere wabanjulira abantu katonda be atonda abalina emikisa nkugambye bebbo
babeera ba muno
be balina empisa
babeera baana ba mungi muno
batya katonda abawasa embaga
babeera baana ba mungi muno
abafumbirwa empeta
baana ba muno
abalina empisa
babeera baana ba mungi muno
bonnange batya katonda
abaana ba muno
abalina empisa
babeera baana ba mungi muno
bantu bantalo abaana ba muno tebalina mpalana abantu boolaba bano basimbye ennyiriri batwala ebirabe kawaliyeyo okuwasa bagenda kwebaza ku mukadde nnyabo nenanyene mumbu beebala okulera oba banaabiteekawo ebiro byonna abakadde abatuzaala bakufa ebintu berabye nti enzongo balese n'enganda abaana ba muno mutulaze omusono temulinga bano bakawundo kaddinisa mwe muwasambaga abavukanya ali wala kufumbirwa empeta ekyekirabo kya mwansi bangi bajagala yabaalemu okugula abaana ba muno nga mulina ssebo mukisa mwana abakyokera oba walewa wakabadi jagala muwobere ku bantu abatudde mumbagalize emirembe n'amasanyu era nsaba ddundu yekala abatambuza abampeere nnyo emirembe bannaffe kubanga yemmwe
babeera ba muno
be balina empisa
babeera baana ba mungi muno
batya katonda
abaana ba muno
abawasa embaga
babeera baana ba mungi muno
abafumbirwa empeta
baana ba muno
abalina empisa
babeera baana ba mungi muno
bonnange batya katonda
abaana ba muno
abalina empisa
babeera baana ba mungi muno.